chalika ndiva sude wafono lirali kuchi mbancha bisonanga bwentereze ndongo yogemba kabule binoze mulimu okutoma omanyinze kyentoola nkiraga abantu kitekera ddala mmusana ng'ensi etunula yekyo ekyitukulungutanya twanje ensonga ebyalo n'ekiwezaako okwekwatulira mwattu ojja kuwasooka owootuuka okulemwa owanyisenga babiwagungaolonderera betunaasigalira kuba si bakendeera naye owookuwasaatuula eyakyavaawa guno omulembe gw'abatukuuma okwekolera tunaagwigiramu okuwaata n'okweyalira kaakati ddira omukono oyegeka ettama lyo kwata gulina omukono saako evviivi kino kyenkutaasa bino bwe nnaabinyumya wandine gukaana ogwange okwungiriza gyekitambuza omuntu ng'awunirira nebuuzaako nzekka nga nkyali muto taata okugenda n'apakasa ekkuubwomu ye maama n'alimanga wakanga okwejjulula okuva waka wakansuwa yagenda emugga bwe nnabulwa gwe neesibako kinziramu nensirika nembireka nga yenfaaki nagenda kyeddamu nzekka nga nsajjakula tinna omukazi abeera wuwo bw'aba ali waka naye ke yensuma ttula atabaala ekyalo akomawo awagusegga okyazannya abaaluno bakeera nnyo okusaawa emu n'agenda kyatetenkanyiza anoonye obujjo buba bunatera okkunira ng'atuuka eka mbuulira ate woonoova osooka okuwuba wuyo akomyewo n'ensawo yengejje ezitowa n'ebizigo bye yandikupeesa zaabirina oyogezanga n'omunenya nti ng'olwayo ekyokuddamu alituga bibye ng'amaanyuka tetukyalina abakazi olw'okwekolera tujja kuba wasanga kiro kyokka amazima kinyaba okutambulako nga kwotegese mwatwadde nebagonda nnyo tubawa ebintu nandi okuva kukazina akatono okwoleeta nga nembagadde gy'omujje bamubuulirira ekyokuwulira bbaawe yeeba ensonga ye ng'omukazi asooka atya agyoga omuntu baawa pakasa be yeetaaga nga ye ali waka bati olutambi lwakyuse mu nzingulula luba gye lwali lwezinga ludde emabega abaaluno bakeera nnyo banoonya empiya takyafukamirawo otudde nti mpa obukomo leero eno ku mmere eguli waabwe gy'olagayo walabana n'emiwogo nnyonnyola ssente weebuze wakwambikira 2000 ogwakacca nti mwami genda gyeguli woonoonya ettooke gw'okubiriza n'enkeera ng'akeererwa ti owange tokole yessaawa ng'ekuleka naye kiriito kyerabira omukyala abawuwo bw'akyaliwo omulengerera ekyo nkiggumiza Banana. kulira nyo nyali tobuzibu ngoku wita muno mukaza bakolayo mwatera ne kitukirira bobo tunula omugaga talina bawatanya kati ebeerangu nukira no balabala nyanga yali waka otuka no kalubirwe nenseri bubi kale kakisinya kanoonya omulimu ata nawunzika nolabiko kikkiriza kuba omanya ekiteeteeyi ekimuli omwoyo ekyo kiwonye takisabe nga kyegulira bakusigalira byanyiwuyo nga nnyinimu naye akababba n'oluuba bubeera obireka ensimbi eziba gyapa kasasi nga bbululu ng'eziva mu by'otomanyiza eza kitaka zisangibwa muzaaleese bw'aba akomawo obako obitandikira otikka ensaamu naye kitawe bw'akomawo ng'oweeweeta z'oluusi olina wa mwenda mu baweeweesi sikirumiriza naye tugamba amazima bwowe bufumbo bwa leero bw'oba otunula banaba balo batunga te bakadde naye kino ekiduuda kyoggwe yakawasa munnange nkyawakana kuba natwalako ebbanga nga nkyabageza babuli mukazi gwe nzisinkana era njogera asooka n'abikayanamu nga akyakugeza onyiikira neyeddiriza waawoomerera ekyabbaka okisinyako ng'akwetegula omulage olabye kaadi oba ennamba ekittaka yeyo kimanya jyangu emmanju we tuli waliwo abaana nkwokyakaama tukuuma lubuga omukazi bw'ataayaaya ne banno bakukwatirako bw'aba ali eri bwasumadduka soso n'owookubiri namulaga ky'omukisa bw'aba aliwo kale kwa mulina akola kumumwaniriza bakomawo bakooye ennyo olw'emyetawulo ng'oyenjedde azisomba n'enkulu enu n'ajulo gy'ebinyika naye bw'oba okumpika oba oba okkolako kamunyafu butuka n'azireka bw'atya ejjinja omukazi okumwekakasa nti nze nnyini ye ng'ali awo w'omulengerera ng'asiika enva ekyokulabirako ekirungi bw'otambulako buli mukazi gw'ogamba yennakkiriza kale kwemmatiza nti owuwo bw'atambulako akayanya amugambyeko batte ekyama kitalo nnyolabo bw'akomawo ng'ajjasasira naawe n'ojejemba nnya akuliko emirimu laba naye bw'akiggumiza mu kwanukula tinguddeyo tukooye nnyo bw'ate obwenkya
mbeera
mbera sinyonyi ugendo ita wenkula ze irula bayo sigambye ntio mukaza pola yaba mubi na yenga no kumwe baraka ubulimba mbosinga mugenda wamu mukakarabya ne munyukane mutalumwa ocha mulina na yenga kolera kololo kolere ntinda olusi no wino mwami okolere ekibuye awondirwa okakasa nti nalongo akola wiki negwako nga kyakumanyi akujjukira lwaggulo nnyo bw'abaakomawo ng'amaze okusiibula bbaasi eyaguza ekyenkya kati nze w'ekkuba eringi gandi enfuufu sijja batonera mukazi nkuuma olugo naye sikuganya oweewuwo bw'abaakolayo muleka kole kale muleete ejjamba olyoka olamulenga kiro kyokka amazima we bukyosindike gye bamwetaaga otenda omwoyo byebyo basajja bannange gwakyanjagala sangeka gyendetenkanyiza ndeeta ebinyuma.